kuna rachi.
You're my ringtone. Miwako sipindo iniko pindo. Nimekata na sipoe kama fundo. Matika goi goi kwenye lindo. You're my ding dong. Yako niko hoi yani simple. Nindo queen wendo king kwenye kingdom. Na wengine misitoi sina minko. Wataka nini leo utapata. Niko hai nishaoka. Wanye kosa nishaweka pata. Nizungu sheko funi nataka. Na utuli mbabaka. Yuki kwa asali na faka. Shubida mapenti you don't know. Kitanga mpaka niko. Kapanga baba unioni. Karanga tamu kumenya. Napata hamu kinena. Na kuzarao kinuna, yeah.
So baby I'm on your way. And pull me closer. I put my smile on ya.
Benzin.